I go hard, no fuck around, I'm focused. Once I miss in my pocket, once I miss in my closet. Once I miss in my pocket, once I miss in my closet. I don't want no debts, all I want is assets. I don't want no debts, all I want is assets. So I'll be on my grind from 9 to 5, working hard to get that dime. So fuck you if you wanna waste my time. And fuck you if you wanna kill my vibe. I only invest in type of shit that will worth my while. So ukinikosa juba niko Arusha na kanali tukichapa kazi na ukinikosa pale niko nae Kampala ama Kigali nikisaka ganji. I'm out here to make money and time is money, so fuck procrastination. If you ain't talking about money, then fuck that conversation. I'm a young boss, self-made and getting paid. I know nothing like being broke, cause I'm balling like a fucking soul. I've been making money, took a inch of cover at the cooler coast. And I swore, sit a white dude, steal my net worth. Is some close to 10,000
crores. My nigga, you have to struggle kabisa. My nigga, it's time to hustle kabisa. Vision, this is in vision. Bishop, he's in Bishop, Manigga, you have to struggle kabisa. Manigga, it's time to hustle kabisa. Bishop, he's in Bishop, he's in Bishop,
mingi, shilingi zinatuchenga. Hatuja chimba msingi, na tunawaza kujenga. Hizi ni kete za kingi, losi kamasi na penga. Majukumu kuitwa dingi, karepa katupa kipenga. Hey, got this, unga kwa hela ni kuonyeshe. Street, got this, kwa nini chuga kuna pedeshe. In deep, now flex, mwishu wa usela ni use. Nikisaka ganji mna dis, nasago kabisa ni ngae maze. Bisha sinta stop, hipa pata pop, hita mpaka cops, wajwa nishike. Nika mina trots, hija iba pot, hija wida so, niaja nishike. Bisha sinta stop, hipa pata pop, hita mpaka cops, wajwa nishike. Nika mina trots, hija iba pot, hija wida so, niaja nishike.
Maniga, you have to struggle kabisa. Maniga, it's time to hustle kabisa. Bisha, hizi ni Bisha, hizi ni Bisha. Maniga, you have to struggle kabisa. Manigga, it's time to hustle kabisa. Bishop, he's in Bishop. Bishop, he's in Bishop. Nimbisha tuliza popo, narusha tuliza ropo. Tangu nakimbiza soko, hita uvimba kaupuliza moto. Listen, niko bize huko, taningize buku na jituzu na fire. Nusu kuku ama supu tupu, nikijisu lubu kila mdundo na tie. Mbisha, zinilisha lishe, mbu nipisha pisha, usinitisha na nice. Nina vision, kwa nkupata tuishe, njoka kupa nkupe definition of life. Mbisha, zinilisha lishe, mbu nipisha pisha, usinitisha na nice. Nina vision, kwa nkupata tuishe, njoka kupa nkupe definition of life.
Maniga,
you have to struggle kabisa. Maniga, it's time to hustle kabisa. Bishop, he's in Bishop, he's in Bishop. Maniga, you have to struggle kabisa. Maniga, it's time to hustle kabisa. Bishop, he's in Bishop. Bishop, he's in Bishop.